baby. Zombies could die, you know. Hey.
Yo, yo.
Body. Hello. Zombie star. Mi mwenyewe mega superstar. So utasema nini? Una nanako we catching vibes not feelings wenzako. Una nanako hater shut up. Surabaya toka.
Exclusive from SureLoaded.com.